Yeah.
Genius Records.
Aleluya.
Monte.
Squeeze, squeeze, squeeze. Squeeze, squeeze, squeeze.
Squeeze shows the lucky missing funny. Kunifana nisho mina lunye woni utani. Squeeze yata dem missi lubi. Album yao squeeze mwendwa EP. Squeeze mapishondwa anapata tabu. Utakuta pisikari natoka na babu. Squeeze simba nakula mpaka majani. Mziki vita misogo pindo niko vitani. Squeeze mademwa nene ndwana show show. Vimbao mbao vina ishu ni michosho. Squeeze bongo mindo naongoza kwa chawa. Youngsta blandi kuwa chekwa na upagawa. Squeeze kutolea misitumi. Na ukigoma kuja mina kutumia wauni. Squeeze wanatamani nidondoke. Nikidondoka mawasama niyokote.
Squeeze, squeeze, squeeze.
Let's go.
Squeeze, squeeze, squeeze.
Yeah.
Squeeze, squeeze, squeeze.
Let's go.
Squeeze, squeeze, squeeze.
Squeezy at M-Pesa kibao bao. Dada zao wakinona wana ni wow wow. Squeezy kuna serikali kuu ya mizuka. Yolaisi nani na waziri wake nani. Squeezy wasanii na majina ya wanyama. Mala mbuzi mala chui paka shume nani. Squeezy adi Zakayo anajita jeshi. Anatoka kambi gani kapigana vita gani. Squeezy kije less na kukili kili. Iligoma tunapo bang kama kili kili. Squeezy nimepanda bei soki toto.
Nandumana sisi chui changa voto.
Squeezy kutolea misitumi. Na ukigoma kuja mina kutumia wauni. Squeezy wanatamani nidondoke. Nikidondoka mawasama niyokote.
Squeezy, squeezy, squeezy.
Let's go.
Squeezy, squeezy, squeezy.
Yeah.
Squeezy, squeezy, squeezy.
Let's go.
Squeezy, squeezy, squeezy.
Yeah.
This is your boy Youngsta man. African boy from Austin studio. Yeah, yeah.
You got Simbo.
I got you my nigga. Let me say black nigga black. For life.
Boom. Boom, that shit.